zwap.com.
Wayefungile na wathi uzongishada yena futhi uzongithatha.